Matayo umutwe wa munani. Nuko Yesu amanuka wa musozi, imbaga nyamwinshi y'abantu iramukurikira. Umuntu wari urwaye ibibembe aramusanga, aramupfukamira, aramubwira ati:
"Nyagasani, bishatse wankiza."
Yesu arambura ukuboko amukoraho agira ati:
"Ndabishaka, kira."
Ako kanya arakira. Maze Yesu aramubwira ati:
"Uramenye ntugire uwibwira. Icyakora ujye kwereka umutambyi, maze utange ituro Musa yategetse, ribabere icyemezo cy'uko wakize."
Yesu ageze i Kafarinawumu, umukapiteni w'umunyaroma aramusanga, aramwinginga ati:
"Nyagasani, nasize umugaragu wanjye imuhira aryamye, yaramugaye kandi araribwa bikabije."
Yesu aramusubiza ati:
"Ndaje mukize."
Uwo mukapiteni arasubiza ati:
"Nyagasani, ntibinkwiye ko winjira iwanjye, ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira. Erega nanjye ndi umuntu utegekwa, kandi mfite abasirikare ntegeka. Iyo mbwiye umwe muri bo nti genda, aragenda. Nabwira undi nti ngwino, akaza. Nabwira umugaragu wanjye nti kora iki, akagikora."
Yesu ngo abyumve aratangara, maze abwira abari bamukurikiye ati:
"Ndababwira nkomeje ko no mu Bisirayeli ntigeze mbona ufite ukwizera kugeza aha. Kandi reka mbabwire, benshi bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba basangire na Aburahamu na Izaki na Yakobo mu bwami bw'ijuru. Naho abari babugenewe bajugunywe hanze mu mwijima, aho bazaririra kandi bagahekenya amenyo."
Yesu abwira umukapiteni ati:
"Genda, bikubere nk'uko wizeye."
Uwo mwanya umugaragu we arakira. Yesu ageze kwa Petero, asanga nyirawo kwa Petero aryamye ahinda umuriro. Nuko Yesu amukora ku kuboko, umuriro urazima, arabyuka aramuzimanira. Bugorobye, bamuzanira abantu benshi bahanzweho, maze bameneshamo ingabo za Satana zikabukiye gusa, kandi abandi barwayi bose arabakiza. Kwari ukugira ngo be nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi Ezayi ngo:
"Ubwe yishyizeho ubumuga bwacu, yigerekaho n'indwara zacu."
Yesu abonye ko akikijwe n'imbaga y'abantu, ategeka abigishwa be kwambuka bagafata hakurya. Nuko umwigisha amategeko aramwegera aramubwira ati:
"Mwigisha, nzagukurikira aho uzajya hose."
Yesu aramubwira ati:
"Za nyiramuhari zigira amasenga zibamo, n'inyoni zigira ibyari, nyamara umwana w'umuntu ntagira aho aruhukira."
Undi mu bigishwa be aramubwira ati:
"Nyagasani, reka mbanze njye gushyingura data."
Yesu aramubwira ati:
"Nkurikira, ureke abapfu bahambe abapfu babo."
Nuko yurira mu bwato, abigishwa be bajyana na we. Nibwo haje inkubi y'umuyaga mu kiyaga, kugeza ubwo ubwato bwari bugiye kurengerwa n'amazi. Ubwo Yesu yari asinziriye, baramwegera, baramukangura, baramubwira bati:
"Nyagasani, dutabare, turashize."
Arababwira ati:
"Ni iki kibateye ubwoba, yemwe bafite ukwizera gukemwa?"
Ahera ko arahaguruka, acyaha imiyaga n'ikiyaga, maze haba ituze ryinshi. Abigishwa barumirwa, baravuga bati:
"Uyu ni muntu ki, tegeka n'imiyaga n'ikiyaga bikamwumvira?"
Yesu afata hakurya mu ntara y'Abanyagadara, abantu babiri bahanzweho bavumbuka mu irimbi, baza bamusanga. Bari bateye ubwoba ku buryo nta muntu wari ukinyura iyo nzira. Bamubonye bavuza induru bati:
"Uradushaka iki, mwana w'Imana? Mbese uzanywe hano no kutwica urubozo? Igihe cyacu kitaragera."
Hafi aho hari umukumbi w'ingurube nyinshi zarishaga. Izo ngabo za Satani zinginga Yesu ziti:
"Niba utumenesheje, twohereze muri ziriya ngurube."
Yesu arazibwira ati:
"Ngaho nimugende."
Nuko ziva mu bantu zijya mu ngurube, maze umukumbi wose ucunshumuka ku gacuri, wiroha mu kiyaga urarohama. Abashumba bazo barahunga, bajya mu mugi, batekerereza abantu ibyabaye byose n'ibyaba abantu bari bahanzweho. Nuko abatuye umugi bose bahururira Yesu ngo bamubone, baramwinginga ngo abavire ku musozi.